What I need to tell me? Don't take my message, mafia. Police Sadiq Power. Sound cover record.
Hello, hello.
Ebyo bigambo by'abantu abalina wolokoso bagala okuleta odi enjawukana okimanyi mbula era ng'akola ne bosi wange mukambwe nnyo bemanga nkola tayagala kindawanya kabe mama w'abaana bange n'okugikuba ndi mukasenge ne kwese ate kati kunyombesa sente nkola zizo n'abaana baffe mukaje tuleme okwejjusa. Abageni we bajano